bongamusic.com. Lipina Zambonga.
Raieleza si chava chwale Wanuziva Jaboy
Jaboy Production
Why
Cost Production
Mutu ni mwenye na aeki sama mali
Nikuna nini michava univaile kwa kuzuma li follow follow Ngali mumu wakubona li vizola hae nilina mani
Nina mani naziva kuzuma kufita balika nivae Chole mutele zesi tangu samitolo zena sipangarile
Haseba felize kuzuma kulichwa leva kute kwa hae
Baba mubafumana kulini vasina bususo Nina mani nabula ile li follow follow kufita balikani Balikani vakenelwa kimoya omaso niva mubula ya
Choni chililecho
Choni ndine chali la mangala
Choni chililecho
Choni ndine chali La mangala
papaya na mani
Johnny Dine Charlie la mangala
papaya na mani
Johnny Dine Charlie la mangala
Sivela kunalika zezi babona Nebali bezi kuli nebeli kota Nizona zababona
Dimba.com
Mamu jitu kunanilika ze shutana shutana Ze ipatile mwona mwale mwama tali alikota Haseba mugula ile vaika bakela nebusu nsobwa hai Kaunywa nine katali mezi
Choni chililecho
Choni ndine chali la mangala
Choni chililecho
Choni ndine chali la mangala
Papaya na mani
Choni ndine chali la mangala
Papaya na mani
Choni ndine chali la mangala
Choni chililecho
Choni ndine chali la mangala
Choni chililecho
Choni ndine
Pali leyo na isazuela pili kupela
Mubula na mani, mubula ile na mani Mubula ile na mani, niyo vile kwa hae
Paiswala baibula ya kabula lu Paichisa mulilo kuna kushimba mufuse
Batumela kwa hae, batena mwae Batumela kwa hae, ninyani ya lila hili
Download@bongamusic.com.
Abashongolo la yiwani Batubo kafe lo